inang nalu lam, ang nalu lam, yibala ang suwela yo. Inang nalu lam, ang nalu lam, yibala ang suwela yo. Inang nalu lam, ang nalu lam, yibala ba? Inang naluna, ang naluna,
ibala wang sugailayo.
Ibala wang sugailayo. Wena kijimamros,
usobona.
Wena kijimamros, usobona.
Usa tegita pula na pamewasita sa ko.
Sizwa wena mawungakafiki kwezami. Awusiyinsizwa wena mawungakafiki kwezami. Yey, awusiyinsizwa wena mawungakafiki kwezami. Ngithi wangekhanda saqhume manje, uyayithambisa wena. Wangekhanda saqhume manje.
Hey, what's up, man?
ekulu la manje blue ekulu la manje isikhathi sami sokuthi ngilungise ikhanti le ya keman ozala ya bafana bami ya bafana bami yabona manje ngiyekhathatha ngiyekhathatha ngiyekhanda isikhunge manje novuke manje isikhunge ekhanda nikuthathaphi bafana bami nikuthathaphi bafana bami nikuthathaphi nikwenza kanjani ukuthi liba ngumsindo endlini sihlezi sibadala nenzani bafana abona bafana bami mina ngisiyela umculi kamasikandi hambe hevusa zonke iindaba zabantu lezi angihevusa iindaba zamuntu mina kodwa ke manje ngithatha sisicumo-ke ndilungise i-country manje ndiulungise izwe ngifuna ukushanelana kamasikandi ngifuna ukushanela bafana bami ngifuna ukushanela ngifike ku-clean aye unenkinga bafana ami abuye esayidini abuye eceleni yangithola hey, abuye eceleni angithi angithola sikuku ya number one wena ngena emncindweni manje awusho awutshele mina utshele mina ungitshele kahle yezo utshele kahle ungitshele nje kahle nikuthatha bafana kuthi sithi sicula lapha bafana nibe nikhanda abahlala awuchazele mina phendula maye ugathi ngilalele mfana wami hayi mina bhuti hayi mina bhuti nje kahle 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 bengithi ngithi ngiyazama kodwa-ke bangalungi okay kumela phandle amboza la phandle uyangithola mkhulu get out come on lapha number two bethe woza mkhulu woza phansi mkhulu ukuthatha ke mfana ukusithula sisiriyasi mfana sithula mfana siyibhekhe ingoma ndiqhamuke nokwenza amahlala lapha namba ukuthatha chazela mina wena mbaba nje mfethu wena mbaba mfethu nje umane umwami mfethu wena ayikho into engasixabanisa mfethu phela siyazwana nawe ukuthi nje phela nami njengoba usuke ubona ngihlekisa nje ngiswele ezithi abantu benginake o bekunake mkhulu bese umosha umculo wethu liwuhliphisa ngoba liwuhliphisa nje hhayi malume nje eqinisweni ngasho ukuthi musukuhleka 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 umqiniso hayi malume ngiyaxolisa ukuhleka kodwa nje eqinisweni ngasho ukuthi mhlampe ngiyagcina ngcinje namhlanje ukwenza lokho ya kunokoto awu tatata ukuthongothongo mani utatata ukuthongothongo nyovu ke mani kuyesathini ba fasi pulo thathaphi mfana wami ukuthathaphi ukuthathaphi my boy ukuthi sibadala kangaka abafana sisebenza emsebenzi nithatha umsebenzi wethu lowuhliphize phansi ngalo hlobo kuya ngapha khuluma iqiniso kwenza njani mfana wami tshela mina njengobantu umwakho khuluma nami khulume nami bethe uwe nje wena osale endlini enomnyango wesibalo setekisi bafana bami ngiyezothiwa nithosa ngisha amaqanda ngovaselina la sibhizi sibadala siyasebenza ndibele ukuganga niyaganga ye niyaganga isikhathi sokuthi ndilungise ikhantri ngiyahlanela lalelani-ke bafana bami njengamanje khumani niyodlala phandle niyangithoda phinde nibanga umsindo endlini ihleke samahlokohloko ngisihliphizile manje sihliphize sahlakaza bhekane hlokohloko nehlokohloko nambe oba ngumsindo le siyasebenza la adlali lapha niyangithola ayebo yebo malume mbaza sizwe kahle nje sonke sizwile nje malume ngesaphinde sigile mkhuba uma ngathi manje phakathi kwendoyedona ngakhomposa shayi hithi njengamanje angayishayi hithi cha wena malume akekho nje njengamanje ongayishayi hithi njengamanje vele thina udomo lwethu nje ukuthi singosomahlaya shonani khona-ke le emahlayeni shonani khona emahlayeni khumani la ndlela khumani gade awu ofuna kemthwesa ngiyalitshela bafana bami ngiyalitshela wena switi wena wena switi wena wena jangusinda wena usindelela ubanakho ingoma uyayishaya mfana wami uyenza mkhulu uzayishaya ingoma manje kodwa makwane bana udlala mfana wami uzobalandela uyaphandle nawe bafana bami ngifumane zindaba nje ngempeze ziyagoboza ikhanda phantsi kwamadolo ngoba ngimnyaka siyibambile ngisho ngabiza umehla sikhopha udunudunu yofika kutsheleka leyo ndaba dunudunu ziyahlehla mkhulu kunamanga ukuthi kade siyibambile ewe dunudunu awutshele mina tshele nje ungajahi uyayibona kodwa ingoma usiyihlalise kanjani kulezi nsuku uyakewula nje uyakewula lezi nsuku yingoma lokusayiphusha namanje Hey, 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 ukubula kuli kia yehlisa kancane kia itushona phansi uzobuya engomeni yeke lukhewula mkhulu yazo ehe usale kahle kedontoni uyangithola mkhulu kona kwatu shabaamzana sekunjalo kuphinde kube njalo kuphinde kube njalo kuphinde kube njalo futhi ngithi ngiyakutshela ngiyafuya gomela ukuthi oyona insizama ungafika ezama induku uyoba yithuka amasawuqhama amfana mkodwa amasekhona endlila ngeke kube yinsizi ey buya ngapha buya ngapha buya ngapha buya ngapha buya ngapha hema Mamropi, what you want to Mamropi? Mamropi, Sabella and Pisa when a man came up. Hey, Ladena, now is Sepho. What's a phone? What's a Fananjani? Then is it Sepho? That Kumbulas is Sepho, Fanny Sepho. Yes, of Panama two of his, listen to we are Sepho. That Kumbula put. How do people come to the Kumbula Shoko? What's a Fananjan? The Wimpuze, what's a Fananjan? Sefakanjani masathi lapha nika bad game yini banganamtshela mina tshela mina ngitshela abantu wena bikela mina ngibikela abantu bikela mina wena wasefakanjani le kumthobisi kwinkandla maskandi festival tshela mina ngitshela abantu wesefo sefo yini ngempela uyibanga nami wena ubangani ubangunyaka angithi unyaka uyayithatha kade uyidizele uzenzela konke uyivotele wenze everything yini fo uyibanga nami Isabang Kabis of Mbata, Umakabish, Pamato, Umsasan, Pamkanas, he goes young Gibang of Tibet. He goes your teacher of Kishan of Paras, Wagon and Tranunsi. It's Nakulonyan, put his opinion to Melama Panabama Babi, Umusan, Pamazi, Utishan, Upakos, Utabalu, who's at Snow Kudu Sabarajan, you see. My Sabanako, my Sabanapana, what is Panapanapanjo? What's in our people of Kofawood? Wase tela nanu sko kupankos kota ngithi mina umkhulona. Uke wakabashuru sko kupankos kota mina ngizintini zomkhumbe ncakancana. Ayisaba wadabula umuzi umkhwanke makota ngithi mina mafeda nejazz. Umthondo ka Jesu golokoka. Hawu. Ulindelana ufaka amathetho, umzuzu ufaka amathetho, umkhasekeza ukuba ngoba wena wasemzini wena wakontaba. Ukuleko ufaka ukuthi sibuka buka umkhulona kwathi umuzi funga noma kuthi ngilasi na. Hey Sindros, silini pankwanasi.
I'm shoveling as soon as to go down and get a little bit of a chance.